It's in the house. Man Dizo atishana po. M Dizo. Na hero kudashi wanu pano.
Jara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Jara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kera kuti. Aliyasa chamwa ona, afuno nkala pasta, afuno nkala pasta. Woli bababa, isaba, woli bababa, mantizo, woli bababa. Isivikai, bintu pazeti mwe wantu vakosa. Ufanika ulimbe kutunkale wacha uta. Machechi kupaka, kulipena mupata. Chewa mafuna nuwaita na atipasta. Timutu wajama na mapata ni mapeza. Wama kwanda ndalama, mukati mama wiki. Dairi maservisi, choringa chawa zambale zizipaka. Inkonomi ya puto sani pangira vojita. Pano uniwona nisakira ndalama. Tisandaika fika, titika vale suti. Pamwamba pake, tika pake po nazari. Nisuti eka eka. Njara na inkonomi ya puta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Njara na inkonomi ya puta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokela kuti. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kera kuti. Aliyasa chamwa ona. Afuno nkala pasta. Afuno nkala pasta. Holi bababa. M. Holi bababa. D. Holi bababa.
Z. O. Pano tafika muzambia ngena nzala. Cause every day wantu wadwala mala. Uyenda hospital tinoma nkwala. My wish doctor ndiwa waka walala. Na mapasta wapaka maholi bababa. But every day chimwela pamozi kupa. Ugwile poto yake akupasa shamba. Because of inzala wapaka watamba. Jodima nika please I want to say much. Na economy le kanisa kila kokashi. I'm sorry manika no time I need to rush. Mtiso.
Njara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Njara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kera kuti. Aliyasa chamwa ona. Afuno nkala pasta. Afuno nkala pasta. Holi bababa. Holi bababa.
Holi
bababa.
Yo, the economy has deteriorated that you can't even rate or try to estimate it. The resources depleted that you can't even vomit. Eating once a day is now seen as a habit. And too many pastors is really a big mess. And the church services is only aiming for business. I feel stressed that I failed to confess. Teaching us to be mess, but they are messless. I, dear God, we're not yet old. Provide our needs before we become dead. We need peace, promotion and success. And all the fake pastors, yes, and look at gas.
Jara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Jara na ekonomi ya vuta chemu Zambia. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kuli kantu kuno. Machechi kupaka kaya ya chokera kuti. Kera kuti. Aliyasa chamwa ona. Afuno nkala pasta. Afuno nkala pasta. Holi bababa. Ba. Holi bababa. Ba. Holi bababa. Mr. Knowledge, I see you. Abu Bakr, Wanema, John Terry, Amunike, me bro G, MC, JZ, AD, Second Tenter, Love Diesel.